Abazadde n'abalabirira abaana basabiddwa okwetikka obuvunaanyizibwa okuyamba abaana baabwe okusigala mu masomero nga bakola ku bintu ebirowoozebwa nti mitono mu bulamu bwabwe. Amyuka akulira ensonga z'ekikula n'obuweereza mu bantu mu kitongole kya KCCA Daniel Kaseregenyi agamba nti abaana bangi bawanduka mu masomero olw'ensonga ezigambibwa nti ntono ne zibuusibwa amaaso. Ayogedde ku nsonga nga pamba akozesebwa bawala mu nnaku za kasambu ng'ensonga eno agamba tekwana kubuusibwa amaaso. Abazadde bawadde amagezi okuliriza abaana baabwe okukola kusoomooza kwe basanga. Abyogeredde ku mukolo ogw'okuggulawo pulogulaamu ebadde esimba obusobozi bw'abaana bawala ya Girls Empowering Girls Program emaze emyaka 7 era eyambye abawala abali eyo mu 8 okudda ku masomero.
Abazadde baffe mukole kyonna ekisoboka, mwefiirize mulabirire abaana bano kasita akatonotono ate mubawe amatu muwulirize abaana bano balina ensonga ezibaluma naye bwe tuba tuwogera nabo naye bababuulira ebintu bingi bye batasobola okuwulira abazadde. Kati abazadde muwe abaana bano obudde.